Hey, aha, uri muntu wange, Paswan Music, Mia General.
Wano sikutijisa, na yera banawe warunjiwa. Ebyo ebisebyo byolina, eddoboozi lyo talabya nkuba. Tambula nawo mpimbisa, bakusiya siya ebyo binuma. Baby nyambo bakane yagala nze kuba na rockinga. Baby nawe raba binyuma, we biruma si byanda sandinga. Baby nyambo gukwateko laba gutuja kwatonyweze. Kano ka message nkawandise obudde bwe kireyo nga nebise. Baby nasuze nkulota mu kirote kyo mwena jya kayimba. Baby oli wange abo babibaka neronda nze. Mukwano oli wange nze nafuka bibyo kati bera nze nawe. Baby oli wange abo babibaka neronda nze. Mukwano oli wange nze nafuka bibyo kati bera nze nawe. Mukwano nga nkumisinga nafuna n'ekirwadde ky'okugolinga. Njagala manye wasuzotya ye wasibyotya. Anti gwe muntu wange tobitye ebyo byokukitinga. Sikazanyoka ngento mambi practicinga. Nkwagala gw'omubwoti era nkwesunga. Gwe girlfriend wange manye byange bibyo. Omutima watwala kimana bino. Dimu sente famire yakola musaba kyoyo yabaleta majja tuyinamu. Kera kumachanze nchichapa munga womanyi obudde wechiro kuwa kujogamu. Saba tunaitu mpimbise munange ni wane kwa mbono ye mama buramu. Kusamo bene chisa ebyo byo zinanga binyuma gwe yongeza. Kusamo bene chisa ebyo biwundu byo nyiga nyiga bye barumya tobitusa. Baby oli wange abo babibaka neronda nze. Mukwano oli wange nze nafuka bibyo kati bera nze nawe. Baby oli wange abo babibaka neronda nze. Mukwano oli wange nze nafuka bibyo kati bera nze nawe. Oli wange hey, yagala Mukwano sikutijisa na yera banawe warunjiwa. Ebyo ebisebyo byolina eddoboozi lyo talabya nkuba. Tambula nawo mpimbisa bakusiya siya ebyo binuma. Baby nyambo bakane yagala nze kuba na rockinga. Baby nawe raba binyuma we biruma si byanda sandinga. Baby nyambo gukwateko laba gutuja kwatonyweze. Kano ka message nkawandise obudde bwe kireyo nga nebise. Baby nasuze nkulota mu kirote kyo mwena jya kayimba. Baby oli wange abo babibaka neronda nze. Mukwano oli wange nze nafuka bibyo kati bera nze nawe. Baby oli wange abo babibaka neronda nze. Mukwano oli wange nze nafuka bibyo kati bera nze nawe.
Asante.